that I dance. Yeah. In love with some bitch. She's fit that she's a respect to Katam on the platinum, baby. Simple. You. Na salute ko.
What's up? No. My darling. Na mawazo. Ah. Ndo wenda ngepona. Mana chakula sitamani. Meniacha mawazo. Ah. Kinecho numisa nipiga simu. Toto unipoke. Nikitume semesi wala unijibu. Na wala uniwazi. Mwanzo minaumia moyo. Moyoni. Nimekumisima baby. Njoo basi nikuone. 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 Nikuone mama. Njoo basi nikuone. Nipone. Nikuone.
Sana, oh, silali, kutonina na tinio, tenezinara, na kukumbuka sana, inachinyongeza kizungu zungu, ata uniwazi, kutona kesha kumomba mungu, wanamani, zaina maradhi ya moyo, maradhi, inanyudaki na nagive, njoba sini.
Mami.